I keep on mapenzi kama hii ni theluji kwa Sahara. Nazidi na bidii ndo utue na furaha. Mwanamke ni tabia, uso na busara. Chanda chema uvishwa pete. Mpenzi ni assassin venye amesete. She looks like sin and feels like heaven. Used to play the field but now I'm taken. Nipate cloud 9, akichora 7. Hey baby, twendu sheli sheli to create memories just on the daily. Mapenzi si pesa, mpenzi acha pressure. Everything I own, sote tutashare.
Mpenzi, nakupenda sana.
Mpenzi,
nakupenda sana.
Malaika, nampenda malaika. Nikimwita najua taitika. The first time I saw you I saw a wet dress. There are feelings in the air that I need to address. Like, hey, it's a good feeling. The rings and the vows are the only things missing. Kanipete, baby, nitakuvisha. Totongeni ya heri ya hero kakinisa. Walking down the aisle, ni show to kanisa. Nakshi nakshi, nakubembeleza. Ni wewe tupeke, anaipendeza. How does it feel, man? It feels like victory. Shorty looks good, she defines beauty. Tukisonga mbele, ni mapenzi tele. Communication, hakuna kelele. Mapenzi tu ya dhati, milele na milele.
Mpenzi, nakupenda sana.
Mpenzi,
nakupenda sana. Mama mia, mama mia,
mpenzi wanivutia.
Mama mia, mama mia,
mami wanivutia.
Mama mia, mama mia,
vile tunanukia.
Unavokata, unavonisongea.